DJ Tanyo, wasia wa baba wa uwe wa kalama, naemba kwani kipachi ndani ya Kilifi, Crack Sound na J Crack inaye ni yeye.
Sound, number Vijimambo, Rasimi, Dania, California.